President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okusuubiza bwe bagenda okuteekawo okusoma okutali kwa kusasulira ku mutendera gwa primary tukadala ku university ensonga y'emyala n'okukuuma obuyonjo ebyobulamu ebirungi nga n'okusinatunira nnyo ensonga y'abamaama n'abaana bafiira mu kiseera eky'okuzaalibwa. Kyagulanyi ategeeza abadde mukula kwega mbitundu by'e Kawempe ey'obukiikaddyo n'ategeeza nti bannayuganda nti Uganda erina embeera yonna eyeetaagisa okuteekawo obugagga obunaasobozesa okufujjira ebintuntegateka zino zonna n'okusinga nga bakozesa obugagga obw'omu ttaka naye bangi ku bannayuganda tebabufunamu kubanga abalubatu ate obugagga buno babba bubbe.
Gold over deposit in the world. Ali wana Uganda, ali busi. Oyokoroti vamo valiramu $12 trillion. Obo bukaka ne Dubai teruina. Nyobo bukaka muli mungano za Museveni. Era Museveni wakwata kubuka bobo. Museveni asoro kufuna Uganda gando skodea. Nafuna elio kuwani seri ugunabe na tutuma angaba dobe. So mjaka la mumanye ndo wali mwana agenda kuja muku sasura school kids in the primary. Kwa Uganda mpya, universities are kwezu. Agenda